هيئة كرمادة ميدوبي وقابل سنكو حنتيجة UNHCR هي كوسو ورميسا إنكو منانقف وكبرك عاي مقالة دا وقوي قدرك هي ما كنت تالي معرب عاي كلو ليهين حالة عذاقة مرك قارنا عاي حاليس كليني سنو لشودا وليا بفيرو دا ليسا شلاين عاي وربحين تاكسو درسجنة فوحانا ينسو تشيدين عاي حسين بر آدن
dagaalad muddooyin kan dambe u dhaxeeya xuuthiyiinta iyo ciidamada dawladda Yemen ee la rabo in lagu qabsado magaalada Ma'rib ayaa dad badan oo rayid ah khasaare gaarsiiyay. Qiimeyn ay qaramada midoobay ku sameysay xero ay ku sugan yihiin in ka badan 190,000 oo barakacyaal ah ayaan lahayn dhammaan adeegyadii aasaasiga ahaa isla markaana buux dhaaftay, sida ay sheegtay Katrin Katidi oo ah afhayeenka hay-adda UNHCR.
Only 21% of residents are reachable by aid organizations due to the prevailing insecurity, as many people were displaced in the vicinity of active...
Hay-adaha samafalku waxay gaari karaan oo kaliya 120 dadka gurmadka u baahan, dadkaasoo 80% ay haween iyo caruur yihiin. Waxa aad u kooban goobaha ay ku noolaan karaan. Waana dadka waxyeelada ugu badani gaadhayso, mana haystaan waxyaabihii aasaasiga ahaa sida biyo iyo koronto iyo musqulo gaara.
With limited shelter options, they are the ones who suffer most from the ensuing overcrowding, lack of privacy and limited access to basic services such as toilets and waters.
Dagaalada socday muddada 6 sano ah ayaa dad badan barakiciyay, waxaana gobolka Ma'rib uu hoy u yahay barakacyaasha badankooda. Afhayeenka UNHCR ayaa sheegtay in dagaalada dhowaanahan ka socday gobolkaasi ay barakiciyeen 420 qof oo aan haysanin meel rasmi ah oo hoy u ah ama gabaad ay ka dhigtaan, iyadoo ay jiraan meelo aan rasmi ahayn oo aan lagu caawin karin.
Their shelters are inadequate and many have been further damaged by recent floods and fire incidents.
Meelaha barakacayaashu degaan ma aha meelo rasmi ah, waxaana qaarkood ay waxyeelo kasoo gaadhaan roobabka xooggan iyo dabka kaca meelaha raashinka lagu karsado ee bannaanka. Dadkan oo aan wax kaalmo ah haysan ayay qasab ku tahay inay gacmahooda ku dhistaan buulal ay ka samaystaan bacay iyo dursayaal.
Scores of displaced families have been forced to build their own accommodation using old blankets and plastic sheeting.
UNHCR ayaa ku baaqday dhinacyada ku dagaalamaya Yemen in ay jid u furaan si gargaarka loo gaarsiiyo dadka go'doonka ku jira. Qaramada midoobay ayaa hore dalka Yemen ku tilmaantay in ay ka jirto masiibadii bini'aadamnimo ee ugu xumay dunida.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inoo soo jeedinaya warbixintaasi ay Jeneefa ka soo dirtay wariyaha VOA-da Liisa Shalayn.